belela gama mind up. Ngeke ngivume nami ngifuna ukuphumelela. Nami ngifuna ukukhululeka. Saye Josi. Saye Josi. Saye Josi, I already made my mind up. Angisakhona ukubambelela gama mind up. Ngeke ngivume nami ngifuna ukuphumelela. Nami ngifuna ukukhululeka. Saye Josi. Saye Josi. I know I made too many sacrifices. I'm also trying to see what paradise is. I really cry when I see where we came from. Cause we've been up and singing on the same songs. I spent my mind along Tandazele. Gela nezozi la miling pege. Ngoba lo mhlaba uyahlaba nomthwalo uyasinda. But I won't fall, not a dollar, my stay up. Ngeke ngiphelelwe amandla. Noma kunzima, I might get what I want, yeah. I got a bucket full of dreams I would die for. I got a handful of dogs I would ride for. And I make sure that I come and feel ya. Got dog on my jeep, football, I'm long visa. And I promise you I'ma be okay. I'll be chasing all my dreams all day. Ngoba ngisaye Josi. Ready me my mind up. Angisakhona ukubambelela gama mind up. Ngeke ngivume nami ngifuna ukuphumelela. Nami ngifuna ukukhululeka. Saye Josi. Saye Josi. Sengkatheli inda. Ula malanga lang frateli na. Packing my bags, mina nga ambix. I promise you that I'll be on one day. Ngeke nguye ngaphethanga lutho. Bheke phambili nangisabi lutho. And I promise you I'ma be okay. I'll be chasing all my dreams all day. Ngoba ngisaye Josi. Mama angisakhoni. Funa ukuhamba, funa ukuhamba. Thatha umthwalo ngihamba. Nge Josi. Saye Josi, I already made my mind up. Angisakhoni ukubambelela gama mind up. Ngeke ngivume nami ngifuna ukuphumelela. Nami ngifuna ukukhululeka. Saye Josi. Saye Josi.